olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua au maia se la pata inga mai leo leo le malo tele I tangata ai meise I la tou maia tunu ui fafo olo o malanga mai pena malanga mai a o ongai au se talia nei. Ina ia no fauta I whainga tau faa se se. E ngao I ai, ia o la tou faa matalanga ma pepa faa maonia e pei o tusi tupe ma numera o tusi folau e faa la potopotonga soli tu la fono. Na faalia e le Australian Federal Police, onisi olo o se etia I ofo o se tupe vave o na maua, ae muli muli ane ngau umai a la tau tupe, ma faamawina ai o la tau ingoa o ni tangata yeiso o tanga, ma faala potopotonga soli tu la fono. E pe oleli I o Hamza nasa umai Saudi Arabia, e a ongai au se talia nei, lea walata ina mae alo na tikiri. Na ia tā ua le te leo taimi, na ofo I nga atuai mea alofa, maisi faamanuianga, mai faala potopotonga tau faasese I a te ia.
They were talking about a discount for bed mattresses, and I told them, what's the company name? They won't give me the company name. They're just like, just send your bank account details, and then we'll deliver the mattress to you. I kind of knew it was a scam.
Na sa anoa Detective Superintendent Marie Anderson, o le AFP, o le tele o whainga nei, o lo o tau mawhai e ma unu wai pepa fa a ma oni o tangata, ua mai au na o onga,
They're offering quick cash. Then these assets are used for laundering proceeds of crime, cybercrime attacks. They're also deceiving victims into trusting fake identities.
Na ia tā ua fōi e fōlinga mai onisi o whāna putuputonga nei, e o fōina le whaitau se lau tā lā I tangata mō whaa mō maunga o lātou pepa whaa maonia, ai maise numero tusi tupe po bank accounts ma tusi folau. O isi pepa wha maonia e le ngatai tusi folau, ia e wha penafo I malaisene aveta avale ma isi pepa e pei o pepa Medicare mai le malo. Na faalia e le AFP, o nisi o I unga o le maonuina I whainga tau wha se se nei, o le moli ai o se tangata I le tauino tupe ele elea po le money laundering, Ato ai ma le solo ia o lona visa, e to e ulufale mai ai I au se talia nei.
They could be facing criminal charges for money laundering or fraud. This could be a consequence of visa refusal or cancellation, permanent bans from entering or re-entering Australia.
Detective Superintendent Marie Anderson o le Australian Federal Police. Na sa unua foi, Superintendent Marie Anderson o vai teimi nei, O le tā a tele ma le sosolo o whainga tau wha se se I lunga le upenga ta wha ilangi ma le telefoni.
The fact that they're probably leaving to go back home, you know, in a few days' time, it's an opportunity too good to refuse. And the criminals know that, and hence the reason why they're targeting those students. We want to make sure that the international students are being taken out of that formula.
O se tasi na utia I whainga tau whaasese, o Mishween, o iana malanga mai initia ea ongai au se talia nei, e se fulu afe tā la, lana tupe na ngau I whainga tau whaasese.
It's just inhuman. There were a lot of doors that were shut as soon as I said that I was an international student. The only way you're going to come out of it is if you're aware of your rights.
O le whautuanga mai le AFP, ina ia aua aua lava nei whaailoa ina I se tangata. I lungo le internet, po o lungo le telefoni, ni numera po o nisi o whaamatalanga I au pepa whaamaonia. Ai meise le numera o lau bank account, po o lau tusi folau. O le reportina whaamaupopo ina Yusef Saudi ma Deborah Crowack, mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.